mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikana i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mwadusanga no kuvuga rwa internet kuri www.radio.tv.com. Muri uyu mwanya muri studio ya gatandatu muri kumwe na Njye Eugenia Mukankusi, ni umwanya w'ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima. Ikaze mwese kuri radio yanyu, dufatanye kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Mwese muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Nshuti z'Ijwi rya Amerika, nongeye kubaha ikaze mwese. Mbibutse ko uyu mwanya hari uwanyu nk'abakunzi b'Ijwi rya Amerika. Muze rero mwisanzure kubatumire baje kubaganirira no kubunganira babaha inama mu bijyanye n'ubuzima. Ntimujye kure rero. Iyo ndirimbo ibabwiye iki? turaza kubigarukaho muri kiganiro. Reka rero twakira abatumirwa bacu duhereye kuri Dr. Albert Nzayisenga. Subgandara baganirira ni muganga akaba n'umuyobozi w'ibitaro bya Ririma byita ku bana bavukanye ubumuga. Akarusha muri kiganiro akaba ari perezida wa Korali ya Kigali. Dr. Nzayisenga, ngushimiye ko ngiye gufata akanya kugira ngo uganire n'abakunzi b'ijwi rya Amerika. Ngo hayi kaze.
Murakoze cyane injini natwe turabashimiye kongera kudutumira tuganira ku kindi kiganiro nacyo kiriho ubuzima kandi kigizaho gihurira koko na Koradiyo Kigali nk'uko mubivuze.
Yego. Uyu munsi kandi turaba turi kumwe na muganga Alfred Ngirababyeyi, akaba ari inzobere mu kuvura indwara zo mu mutwe. Dr. Ngirababyeyi, nawe ndagushimiye ko witabiriye ubutumire bwacu, ikaze ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze, ndabashimiye nanjye kuba mwantumiye kugira ngo ngane kuri insanganyamatsiko y'umuziki mu buvuzi bwacu.
Yego. Kose ndagushimiye. Nibutse abatwumva ko Dr. Albert Nzayisenga ari mu Rwanda. Turavugana na Dr. Alfred Ngirababyeyi, we ari i Geneve mu Swisi. Turaganira ku muziki ukoreshwa mu kuvura, bizwi nka music therapy mu magambo y'Icyongereza. Aha nkaba nagira ngo nguhereho muganga Ngirababyeyi, tuvuze ngo music therapy umuntu yumva iki? Ni mudusobanurire muri make.
Kuvuga mu magambo make ntibyoroshye, ariko ndagerageza.
Kubera ko dufite isaha yose turakomeza tubiganireho.
Umuntu ku ntangiriro, ku ikubitiro, umuntu yumve ko umuziki hashize imyaka myinshi ukoreshwa nk'uburyo bumwe bwo kwita ku barwayi bafite ibibazo bitandukanye muri domaine zose, mu kubazo bitandukanye by'ubuzima bw'abantu. Kubera ko umuziki, injyana y'umuziki cyangwa se amajwi y'umuziki abasha kwigiramo ubushobozi bwo gutuma abantu ugera ku mitima bwite y'abantu, mu mitima y'abantu bwite, hanyuma igatuma babasha gusohora muri bo imihangayiko cyangwa se imibabaro cyangwa se imbamutima cyangwa se amarangamutima atari meza ababundikiye muri bo, agatuma ubuzima bwabo butamera neza. Umuziki rero, haba mu njyana cyangwa se amajwi, hashize imyaka myinshi bikoreshwa. Twebwe tuba mu buzima bwo mu mutwe birakoreshwa cyane, ariko umuziki ukoreshwa no mu zindi nzego zitandukanye, kubera ayo mageza wifitemo yo gutuma umuntu abasha gusohora muri we akababaro, souffrance. Ntabwo nzi neza niba souffrance bivuga ububabare mu Kinyarwanda, ariko abumva igifaransa bumve souffrance ko ariyo nise ububabare. Hanyuma n'amarangamutima mabi ashobora kuba arimo atuma ubuzima bw'umuntu butagenda neza mu gihe runaka.
Yego, murabisobanuye rwose.
Yabyinjiza gutyo.
Yego. Muri ubwo buryo rero, ubwo buryo muvuze bwarakoreshejwe koko kuva kera. Mfashe n'urugero, no mu mwaka w'1945 dusanga ko Departement ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yari ishinzwe ingabo yabwifashishije ku basirikare bari barangije bavuye ku rugamba mu ntambara ya kabiri. Abo rero bari byabafashije kwijajara ubwo bari mu bitaro bya gisirikare aho bavurirwaga, bagororwa n'ingingo, kandi byabafashije no mu buryo bwo kwidagadura. Ndavuga kugira ngo genda babashe no kwibuka, kwibagirwa ububabare n'ibyo bari bamaze kunyuramo nk'uko mubidusobanuriye. Ubwo rero reka noneho dukomeze ikiganiro tuvugana na muganga Nzayisenga. Nka perezida wa korali, umuziki nk'uwo korali yanyu irawukoresha, nawo abawushaka bawugeraho gute?
murakoze cyane Eugenie. Uwo muzika nkuko muvuga ni muzika wa gihanga kandi ufite uburyo wanditse uburyo ufite ubuhanga bwinshi cyane, nyamara ariko nkuko muganga Artaza yabisobanuraga ntabwo gusa bishingiye mu magambo, bishingiye no mu magambo akoze indirimbo, ubutumwa burimo, imbamutima uririmba aririmbana akoresha, bityo bikabasha kugera nanone ku mutima wumva uwo muzika. Kuri twebwe rero nk'ako hanze ya Kigali tumaze kubibona mu bakunzi bacu ko iyo turi kuririmba nyine tubasha gukora ku mbamutima zabo kubera uburyohe bw'amajwi y'abaririmbyi, uburyo amagambo yanditse mu ndirimbo ahumuriza, cyane cyane ko akenshi kugira ngo mwikiriziraho tuba dufite indirimbo z'amagambo yo muri Bibiliya, amagambo y'Imana burya akenshi aganije guhumuriza, nyine ubwo tuba twinjiye muri terapi cyangwa se mu kuvura umutima w'abantu mu gusenga kundi no kumva umutima w'ugize kwijagara nk'uko wabigize nawe. Ariko cyane cyane noneho usibye no mu kiliziya kujyana n'izindi ndirimbo tujyana mu bitaramo binyuranye nazo zifite amagambo arema imitima y'abantu abashyiramo imbaraga zo gukora urubyiruko kwiteza imbere, kuva mu kumva imyumvire ishaje, cyane cyane nk'iyo tuvuze ko urubyiruko rushobora gukorera aho ruri mu cyaro ntirwirukiye mu mujyi gusa, bakavoma nyine muri uwo muzika amagambo abari mu mutima kandi noneho abatera imbaraga zo kuba bakwiteza n'imbere. Muri ibyo byose twumva tuba turi kujya muri iyo njyana, ariko cyane cyane noneho usibye no kuvura bisanzwe nko kwa muganga, urabona muri iki gihe cya Covid turimo umuntu ari kumva indirimbo zacu zako hanze Kigali byafashije cyane abantu mu gihe cyaguma mu rugo kumva indirimbo zako hanze Kigali, kumva indirimbo z'andi makorale cyangwa se n'indi miziki yahaga hanze y'u Rwanda, bigenda birema umutima w'abantu. Ariko by'umwihariko kuri ko hari byo Kigali abakunzi bacu hari ukuntu bagiye batugezaho feedback cyangwa se batuhaga amakuru y'uko indirimbo bumvishe za ko hari byo Kigali izabageraga aho bazirebeye ku rubuga rwacu zagiye zibafasha gushira agahinda, kumva bataribonye badafite irungu, kugira umutima mwiza mu ngo aho bari bari n'abana mu miryango, kuko kuba burya mu rugo icyumweru kimwe bibiri bitatu bine abantu b'abana bigira bikaba rutine cyangwa bikaba n'ubuzima budafite injyana nyine kuko nta cyahindutse. Ariko wakumva akaririmbo wahindura ukumva mood wari urimo cyangwa se imbamutima zawe zirahindutse. Ni muri urwo rwego tubikoramo, ariko ntabwo mu by'ukuri turatangira gukora indirimbo zitiriwe nyirizina kuvura, ariko twumva ni icyerekezo dufite kandi twumva tuzageraho. Murakoze.
Murakoze cyane. Iyi ndirimbo hari izo numvise mu zo mwampaye, ikibazo cyavutse nuko uburyo turimo gukoresha butarimo kuzakira neza, ubwo nibidukundira turabasha kuzikina, nibidakunda nabyo ubwo abakunzi banyu baratwihanganira. Ariko nagira ngo noneho uravuze uti hari abadukurikira banyuze ku rubuga rwacu, ubwo yenda sinzi niba zinyura no ku maradiyo, ab'i Kigali cyangwa se no mu Rwanda bashobora kuba bazumva, nagira ngo abari nk'ahandi mugerageye mubabwire uko babona urwo rubuga rwanyu rwitwa ngo iki.
Murakoze cyane. Iyo ugiye kuri YouTube wandikamo ko Radio Kigali hahita haza indirimbo nyinshi cyane rwose za ko Radio Kigali ukihitiramo. Hari indirimbo twaririmbye muri za misa, hari indirimbo twaririmbye mu bitaramo binyuranye biba mu mpera z'umwaka, ngira ngo wenda turaza no kubatumira kuzaza mu gitaramo gikurikiraho. Umuntu ufunguye ku rubuga rwa YouTube akandikamo ko Radio Kigali ahita abona indirimbo nyinshi cyane ko hagiye Kigali yanditse kandi yanaririmbye mu mashusho cyangwa mu majwi cyangwa byose icyarimwe.
Yego, icyo gitaramo ni ryari tutari twibagirwa? Dushobora kuvuga ibindi hanyuma tukaza kwibagirwa gutumira, kandi urumva ko bishobora gufasha benshi. Nari mvuze nti tutaza kwibagirwa, wari uvuze uti turaza kubatumira, gutumira n'abantu mu gitaramo. Icyo gitaramo muteganya muragiteganya ryari kugira ngo abantu bazakitabire?
Murakoze cyane. Ubu butumwa ni ngombwa kubutanga. Turateganya gukora igitaramo ku itariki ya 19 Ukuboza cyangwa se kwa 12 kikarwanira kuri Kigali Arena. Mu gitaramo rwose turi gushyiramo imbaraga. Tumaze imyaka ibiri abantu batarahurira hamwe. Uwo munsi rwose turumva dufite ibyishimo byinshi byo kwegerana n'abafana bacu n'abakunzi ba Radio Kigali bari mu Rwanda ndetse n'abari mu mahanga. Tukazaragezaho umurongo bazagikurikiraniraho mu gihe kiri kuba, noneho abandi abari mu Rwanda abari hafi tukabahagishijeho uburyo bwo kugura amatike kugira ngo rwose hatazagira umuntu ucikanwa. Twanagezeho n'ibiciro binyuze biri mu ngeri nyinshi cyane ku buryo nta muntu wacikwa hitwajwe ko hari ubushobozi bukeye. Twashyizemo ndetse ibiciro byo muri kategori enye ku buryo buri muntu wese wumva yifuza kuzakaramana natwe atazabura rwose uburyo aryoherwa. Nuko ni igitaramo cya Noheli ndetse n'impera z'umwaka wa 2021.
Barahishiwe rero, reka ubwo tujye ku murongo wa telefone. Ikiganiro Ijwi ry'Amerika ribategura ni ikiganiro giha umwanya abakunzi b'iyi radiyo kugira ngo babaze, batange ibitekerezo, bungurane inama. Reka tubaze Joe, uranyumva? Wiriwe neza? Yego, urahagana hehe?
Ndi mu gihugu cya Zambia.
Murakomeye
Irusaka ku mugwa mukuru.
Murakomeye aho ngaho Irusaka se?
Urashima kazuba, izuba gusa nibyo ewa nibyo mbona ari byinshi cyane.
Ya, uri kure cyane, ariko rero ubwo urumva ko icyo gitaramo bamaze kudutumiramo ntabwo uzabasha kukijyamo, ariko ntacyo uzabyumvira kuri YouTube. Hari ikibazo wari ufite cyangwa igitekerezo?
Ikibazo hanini nta kibazo, kuko numvise nange ibyo bavuze biratomoya. Umva, nzobikurikirana kuri YouTube nyene.
Yego, ubwo mukomeze kwitegura rero gusoza umwaka neza. Ubwo ntihazabura namwe aho muzakora ibitaramo igihe bizashoboka, niba n'iyi COVID idukundiye. Urakoze nawe kuduhamagara.
Murakoze.
Turi kumwe na Amede, uranyumva?
Yego.
Uri he wowe?
Amede ndabumva.
Yego, yego. Uri he wowe?
Ndi mu Kayanza
mu Burundi. Yego, mumeze mutaho ngaho?
Ni sawa kabisa, turashima.
Muritegura gusoza umwaka?
Yego.
Ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo wifuza kugeza ku batwumva cyangwa se kubaza abatumire bacu?
Reka bisa ko ngingo numvise umwe ngo nta kibazo cyahanini gihari. Taro nyine umuntu nuko tuzabikurikirana kuko tutabasha kushikara, tutabasha kubikurikiranira kuri telefone.
Nge urashaka kuvuga wowe igitaramo, ariko hari ibyo turimo tuganiraho bijyanye no kuvura hifashishijwe umuziki. Dore muri kumwe n'abaganga b'inzobere, gira icyo babaza nk'umuganga wadusobanuriraga iby'uwo muziki. Ni inzobere mu byo kuvura indwara zo mu mutwe, ushatse wagira icyo umwibariza rero, yaba ari ibijyanye n'uwo muziki cyangwa se n'uburyo izo ndirimbo zishobora gufasha n'ubuzima bwo mu mutwe?
Ikibazo nashaka kubaza ngaho, iyo umuntu yarushe cyane nko mu mutwe, ufatira ikora nk'ubuzi bwishi nyine ugacoka, uri kurumviza umutiki ari cyo bagufasha.
Urakoze Amede, reka ubwo mpumwanya muganga ngira ababyeyi agusubize. Dr. Kumva umuziki umuntu yakoze cyane ngo yarushye hari icyo bishobora gufasha?
Birafasha cyane kubera kumva umuziki, ufata akanya umuntu akumva umuziki bimugaruramo imbaraga, energy ntabwo nzi mu Kinyarwanda ijambo.
Nibyo, ni imbaraga, ni ingufu.
Imbaraga zituma yongera kwishakamo ibindi bisubizo, ubundi buryo bwo kongera gukomeza gukora akazi ke. Hanyuma ndetse kumva umuziki, uku kwicara hamwe agaturiza hamwe bikanamwongeramo kandi bikazamura nanone ubundi bubasha yifitemo bwo kuguma kuba konsantre ku kazi ke, kuguma kuba yerekeje roho ye n'ubwenge bwe n'ubuhanga bwe ku byo yakoraga, ndetse no kongera bikamufasha no kutatakaza, kutibagirwa la memoire, rwako umuntu wari uri mu kazi akaba ananiwe kwicara ku muziki biratuma nanone yongera gushyira ubwenge ku gihe akibuza kugira ibyo yibagirwa muri memoire de travail. Ariko icyo gihe ni ku muntu wumva umuziki. Hari n'abandi umuziki nanone ukoreshwa mu bundi buryo, ku buryo active ukora umuziki. Umuntu ngewe ndi umunyamuziki, nubwo ndirimo muri korali za Kigali nayibarimo igihe kinini, hashize imyaka hafi kuva mu mwaka w'2021. Iyo naniwe ushobora no gukora umuziki mu buryo buri active, nuko wagiye wari njye ugiye gukora umuziki, bituma nanone ntabwo Dr. Albert yabashe kubyibuka, uretse ko byita binyibutsa ko uwambaye ikibazo atamenya ko kera en principe ubundi abakora umuziki, nuko ko abakora umuziki ntabwo arimo kuvuga ngo tuzakore setting tuvuga ngo abantu baza kwivuza dukoresheje umuziki, ahubwo n'abakora umuziki urabavura, kuko ni uburyo bwo no kuvuga expression de soi, uburyo bwo kwivuga, uburyo bwo kwiyerekana ukuri, uburyo bwo kugaragariza abantu uko umeze, amarangamutima yawe, uburyo bwo kugaragaza ibikurimo. Ibyo bituma bizamura icyo ndi bwite self esteem, cyangwa se agaciro umuntu yiha, nabyo biravura ubwabyo. Hanyuma numva umuziki nawe bikamugaruramo imbaraga, bikamugarura gutuza, akongera akareba, akisubiramo akareba, akongera agahagurukana umurego, akongera agakomeza akazi ke, nabyo birafasha. Niko nasubiza umuvandimwe, hari uburyo bubiri kuba yakora umuziki, nkatwe dukora umuziki n'imindirimbo, iyo nanewe yemeye imindirimbo, ariko nshobora no kwicara iyo nanewe nabo ndumva umuziki, buri byose birafasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko no gufasha ndetse no kurinda stress, icyo twita stress sinaribonera ijambo mu Kinyarwanda, ariko abanyarwanda bumva stress icyo ari cyo. Umuziki urayirinda, hari indirimbo zinatuma uruhuka zibaho, ndimo zituma umuntu ananaruhuka, n'ubugugari yari afite mu mubiri bugahita bukagabanuka, akongera akaruhuka, akongera agatuza, akiyorosha, akongera agasubira n'imbaraga. Umuziki ushobora gutuma ndetse akababara umuntu yari afite kagenda, ndavuga nka douleur, ububabare, lisansi ya douleur, ububabare bw'umubiri, umuziki urawumva bitewe n'ubwoko wahisemo, nabwo bukagenda ukongera ukaza gusubira ku kazi, ububabare bwagabanutse. Ndetse ushobora no kuba ububabare bw'umutima, ukumva amarangamutima agiye hasi, ukumva urababaye, wenda umuntu akubabaje, wenda umuntu akubwiye nabi, nabwo wakwicara ukumva umuziki bitewe n'ubwoko bw'umuziki uhisemo, nabwo ukongera ukigiramo icyizere, ukongera kwigiramo ubumuntu, ubuzima buhagaze bw'impagarike, ukongera ugasubira mu mirimo yawe nta kibazo ufite. Nuko nabasubije kugeza ubu.
Yego. Hari umukunzi w'ijwi ry'Amerika Jacques yari aduhamagaye, sinzi niba telefoni iracitse gato, we sinzi niba yongeye kuboneka, ubwo twamuha ijambo. Jacques urahari? Jacques ngo ntabonetse ku murongo umuziki rero mu muganga ngira ababyeyi uravuga ko nawe ubwawe urawukora ntabwo twari tuzi kuri umuhanzi
mikokuri
rwose ubwo umuziki rero uti ufasha umuntu ufasha abawukora ugafasha n'abawumva nagira ngo utubwire noneho mu byerekeranye no kuvura indwara hakoreshejwe kuvura umuntu hakoreshejwe umuziki mushobora kumufasha no kuwandika cyangwa se kuririmba najya ngo utubwire muri make uburyo mukoresha kugira ngo umuntu asohore ayo marangamutima nyine nk'uko mwabivugaga bibashe kumufasha gukomeza ubuzima neza
bika mfate nk'urugero nkoresha urugero rw'ibyo nkora hano aho bitembere cyane mu mujyi wa Geneva aho nkorera urabona njyewe umusikiyatri ariko nanone ndi hano niga nanone iyindi musikiyatri igoye kurushaho kuko nita ku bantu bafite ibibazo byo mu mutwe ariko banakurikiranwe n'ubutabera kubera ibyaha bakoze bijyanye n'uburwayi bafite nkorera muri prison ku barwayi ba kiriminali nk'uko umuntu yabita aba ari situation zigoye rero ari nk'umuntu w'umunyamuziki dushobora kubona wenda umuntu bamufunze hari ibibazo ari bugere bijyanye no kuba afunzwe hari ishoka karisehari arakubitwa n'inkuba nyine kuko yafunzwe kubera ko uburenganzira bwabanutse ibintu ibyo ngibyo amarangamutima akajya hasi akibura akatakara mu iyi si isanzwe akaba aratakaye mu mutwe we icyo gihe rero mubonye nka gutyo rero yashobora kuba umuziki nshobora gukoresha niba ashobora kwandika indirimbo tukayandika ariko reka mvuge kimwe nkora hano cyane ufite icyo hano gurupu nkora
reka mbasabe gatoya icyo gitekerezo memo kikomeje gatoya tuze kukigarukaho kubera ko amatelefone arimo kuducikana tube twakiriye umwe mu bakunzi b'ijwi rya Amerika hanyuma icyo muze kuza kugaruka mu kidusobanurire neza muri ayo magurupe reka twakire Jean Dodie Rando diranye yego
turabumva cyane gose
yego muratwumva murahagana he
yego nk'icyo naterera ku bintu byo kuvura buciye mu ndirimbo bafete iyo umuntu ari kararirimba agakoresha imvugo zo guhanura abantu hari abantu usanga bari kubazimbukiramo ugasanga atanze impanuro dufate nk'akarorero nko ku bantu baba batakaje icyizere cyo ku bintu byo cy'ubuvunzi ugasanga aragarukanye icyizere ugasanga biramufashije cyane rwose ugasanga ashatse yari yarataye icyizere ariko bivanye n'uko nakunda kumvira izo ndirimbo impano ziba zirimo ibyawe yaciyemo ugasanga yamba hariho n'ikibi yaba yari yitunze gushikanako ugasanga aratangiye kwiyumvira muri we yuko yobiheba agakurikiza izo mpano akuye mu ndirimbo
ugushije rwose mu buryo abaganga bakomeje kuvuga bavuga bati umuntu yumva indirimbo amagambo arimo ubutumwa burimo bukamufasha ndagushimiye cyane Jean Dodie
ego murakoze cyane ijwi rya
Amerika twakire na Jeremy uranyumva
ego
urahagana he mbese
ndi bukanyutse
aho nahagana he aho nahaga Karusi mu Burundi yego ufite igitekerezo cyangwa ikibazo wifuza kubaza abatumire
nagomba nabaza aho umudiho wa waratangura naho wahereye
umudiho igihe byatangiriye se cyangwa
yego
turaza ubwo turagenda twungurana ibitekerezo ubwo ndasubiza ijambo Dr. Ngira ababyeyi naho Dr. Nzayisenga mu kanya telefoni ye yacitse turongera tumushake turacyagerageza ubwo reka mpe ijambo Dr. Ingira ababyeyi agira icyo abivugaho ati uyu mudiho watangiye ryari uburyo bwo kuvura bwatangiye ryari
uburyo bwo kuvura gutya bwatangiye kera nyuma y'intambara kadishye yose nuko mwabivugaga uhereye muri Amerika ku basirikare bari bavuye mu ntambara zimwe na zimwe cyangwa muri mu ntambara zo muri Vietnam byagiye bikoreshwa ariko reka mpane nanjye ibyo navuga kare nk'urugero nk'umuntu ufite akababaro hari nk'indwara ndi bukore uvuge nk'agahinda k'inyongobeza bugingo ibi twita depression agahinda gakabije ibimenyetso bikaranga ko abantu baba barandaga mu mitekerereze mu mikorere n'ibiki mu mikorere yabo mu gukoresha umuziki rero iyo dukoresha nk'injyana rhythm injyana bidufasha gufata nk'umurwayi ufite agahinda gakabije kongera gusubira rhythm gufata umuntu gukorera rhythm y'umuziki ikamufasha n'amajwi atuje akongera akiga kugira rhythm yo gukanda bikamwigisha no gukandagira neza ni nk'uko tubikoresha ku barwayi bakuze bafite indwara nka za Parkinson indwara nka za Alzheimer gukoresha rhythm muziki cyane cyane ushaka mwirindana kugira ngo yongere asubirane ubundi buryo kwiga kugenda neza cyangwa se umurwayi wagize nk'abandi bagize imitsi ubwo nk'acitse bifita AVC cyangwa stroke bagize indwara zitandukanye bakaba paralize umuziki ushobora gukoresha iriya rhythm injyana y'umuziki ikagufasha kugenda asubirane ubuzima gahoro ufite imihangayiko anxiety ufite ububabare bw'umubiri ndetse abafite n'ibibazo byo gusinzira badasinzira umuziki urakoreshwa cyane ukoresha injyana cyangwa amajwi amwe n'amwe ndetse reka nkoresha ahandi ntanga urundi rugero rutari muri psychiatry tugiye nko aho bita ku bagore babyara abagore batwite muri maternité muri za gineco abagore batwite mu gufasha kumugabanyiriza anxiety no mu gufasha umwana uzavuka kugira ngo avuke afite imbaraga zihagije mu bwonko bwe umuziki urakoreshwa kugira ngo ufashe communication ikiganiro hagati y'umubyeyi n'umwana atwite umuziki urakoreshwa muri izo domaine za muri gineco n'uzabona mu bitaro bimwe muri za maternité aho abagore bari kubise babashyiramo indirimbo zabugenewe zituje zibafasha gukora kwitegura kubyara batababaye cyane umuziki ugakoreshwa nk'aho ngaho cyangwa se hari n'abashyuje ababaga rimwe na rimwe bashobora gushyiramo umuziki utuje cyane cyane nk'aho bategurira abarwayi umurwayi akinjira mu muziki utuje umufasha gukora relaxation utuma inyama zitabamo ubugugare bwinshi noneho ububabare bw'umubiri bukagabanuka hari abarwayi bakuze nabuze mbivuga nabo bafasha bafite nka demence batangiye kugira ibibazo demence n'indwara ntari bubone uko nyita ariko kimwe mu bimenyetso igira ni ukwibagirwa cyane rero mu gufasha nk'umusaza w'imyaka 190 watangiye kugenda yibagirwa umuziki bakora setting ukagenda umufasha kugenda yibutsa abasha gukora ubwo kwigaruramo izo mbaraga ubushobozi bwo kwibuka amakuru agenda abona cyangwa se information agenda abona mu buryo bwinshi hanyuma muri busikati bugiye nkunda cyane busikati mu buvuzi bwo mu mutwe muri gurupe umuziki nanone kandi wigisha nk'uko nguko nababwiye ko nkorana n'abarwayi baba barakoze ibyaha bakora ibyaha bashobora kugira ikibazo mu mibanire yabo hagati yabo n'abandi umuziki nanone ni resource ikomeye cyangwa se ni ivomo rikomeye dushobora kuvomamo uburyo bushoboka bwo kubanisha abantu hagati yabo n'abandi kuba niba nkoze umuziki muri groupe akurakora iyo kigali abantu baririmbye barenze ijana abantu babirebera mu majwi meza baririmbye ariko buriya uriya muziki kuri akora bishyize hamwe ubwabyo ni na byiza kuko binigisha nabo bantu bari kuririmbira hamwe uburyo bwo kubana bamwe ku bandi, uburyo bwo gutega amatwi umuntu mwegeranye ukumva ijwi rye ukabasha nawe kurihuza n'ibyawe mukaza gukora gusukujya musore ijwi rirarumonize kandi muri abantu ijana nitwumva buri muntu kumwe n'undi ukwe. Ni imbaraga zikomeye zo kugisha abantu kubana n'abandi, nibo mvuze mu bibazo byo mu mutwe trouble de la personnalité bahahandi bari mu miterere yabo bafite ibibazo byo kubana n'abandi, gukorana n'abandi, guturana n'abandi, kuganira n'abandi. Umuziki ubifashamo, naguka wavuga ngo tugiye kumva umuziki mugerageze kumvana turaririmbana buri wese yumva uwo begeranye cyangwa se ucuranga ucurangira abandi wenda ugabanye ntusakuze kubera ko turi kukwigisha kubana n'abandi. Kuba icyo gihe mu bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe hakaba n'icyo kintu cy'imibereho myiza abantu baba bagamije ariko babikoreye hamwe, ni ukuba ubwo bumwe mukora nka korali. Ndavuga icyo gihe nka korali ubwayo hari iyo sentiment y'ubumwe iba iri kuba vehicule nayo ubuntu aba ari gutangaza, ari nayo ndetse rimwe na rimwe kuba abantu bishatsemo ubushobozi bwo gutega amatwi abo begeranye muri korali binatuma ndetse n'amajwi yabo aba meza, ariko bakaba bari buriya no kwivura mu bijyanye no kubana muri sosiyete, bamwe guturana n'abandi, kwegerana mukarimu umwe agafungura umunwa n'undi agafungura kandi mugasohora ijwi ryegeranye ku buryo nabyo n'ubuvuzi bukomeye muri nimvuze nka sosiyoterapi, kuvura muri sosiyete kuba hamwe ntabwo ari ikintu cyoroshye cyane kiba kiriinteresa kuri twe iyo gurupu ubwayo.
Yego ndagushimiye cyane. Reka Dr. Albert turamufite noneho kuri telefone nagira ngo nawe muhe ijambo mu kanya. Dr. Ngira ababyeyi yavugaga ati uwambaye ikirezi ntamenya ko kera, kandi Dr. Nzayisenga rero ni perezida wa korali ya Kigali, nagira ngo umwunganire muri ibyo avuze bijyanye no kuba abantu babasha gukorana hagati yabo ko nabwo ari uburyo umuziki ufasha abantu kubana no kwiyumva no kumva umwe akumva undi, nagira ngo utubwire ukuntu wowe ubona ubwo buryo abantu babana muri korali uko babafasha.
Urakoze cyane Eugenie. Ngira ngo korali yacu ifite umwihariko cyangwa se n'andi makorali yose ariko yacu ni umwihariko ukomeye wo kugira abantu bafite imyaka itandukanye cyane. Nk'ubu tuba dufite umuntu muri korali ufite imyaka nka 30 ariko harimo n'umuntu umaze n'imyaka 30 aririmba muri korali. Iyo guhuza rero abantu batandukanyije imyaka ntabwo ari ibintu bikunze kuba cyane cyane muri ino si tugezemo, aho usanga abajene bihugiyeho bari muri gurupe z'abajene, ugasanga n'abasaza bari muri gurupe z'abasaza. Kuba rero dufite umuryango nka korali ya Kigali uhuriramo abo bantu bose ni imbaraga zikomeye, ni ya sosiyoterapi, bwa buryo bwo kuvura sosiyete ntihabeho gucika kw'akagozi k'ubumuntu y'umuco w'abantu. Kuko ubungu umwana uba utari n'abakuru yiganira na interineti gusa aba afite ibibazo bikomeye, ariko iyo uri muri korali n'abantu bo mu bihe bitandukanye muganira ku byaranze korali igihe cyashize uko abantu babanaga, n'umusaza akabasha kumenya ibiriho muri iki gihe, umusaza akamenya uko bajya kuri YouTube, umujene akamenya ikinyarwanda gikomeye kiri mu ndirimbo za kera akabasha gusobanuza ibyo bivuga iki. Imiganire yacu, imigirire yacu, umubano tugirana muri korali wubaka cyane sosiyete. Ni umuti ukomeye nk'uko muganga Ngirababyeyi yabivugaga, binarenga kuba ahubwo ari ukuvura bikabakurinda. Mu by'ukuri ikintu cyitwa stress nk'uko yakivuze nicyo kizamuye umuvuduko w'amaraso, nicyo gituma umuntu muri uwo muvuduko w'amaraso umuntu ashobora guturika imitsi yo mu mutwe akagira bya bintu abantu bamaze kumenyera byitwa bya stroke kabone umuntu wagendaga arwaye umutwe amurembeje asanze abire umutwe amugaye igice kimwe cy'umubiri abaje kugenda kuvuga biranze ngenda shahugaruka kuri icyo kintu cyitwa kurinda prevention gukora umuzika kumva umuzika ni prevention ni ukwirinda indwara ziterwa na stress ku buryo rero abantu tubana muri koral ya koral do Kigali n'abandi bantu baba muri koral mu magurupe aririmba bagira ako kantu k'umwihariko wo kugira ubuzima buzira umuzi ukabona rwose umuntu ashaje giseka ni gake musanga ni minkanyari ukabona umujene yamenye kuganira neza kubera ko afite aha aca ikinyabupfura ibyo byose akagabanya ryabungura imitera nyine naryo ya sikre cyangwa se mayanzu kayiri mu murinzo rwa ruhererekane rw'indwara zimwe zitera izindi zimwe zitera izindi kubana rero muri gurupe z'umuzika cyane cyane muri kohabwa Kigali bigira akamaro akaba ari nayo mpamvu rero yumva n'abandi bantu badukurikiye kumva umuzika numva byarigiyego twahize intego ku buryo byinze buri munsi ufata iminota nka 15 uvuye ku kazi maze kuruhuka ukumva indirimbo ukunda ukundisha umusaza indirimbo akunze cyane cyane zo mu bihe bye ibyo nyine bituma nk'uko Dr. Ngirababyeyi w'inzobere mu bya psychiatry cyangwa mu buzima bw'indwara zo mu mutwe azi neza ko umuntu yibuka neza yatangiye kwibagirwa iyo umushyiremo indirimbo yumva ya kera niyo mpamvu wumva umusaza avuga ati nagiye mu mizi ariko ntabwo wumvishe indirimbo y'ikilatini iyo yumvishe indirimbo y'ikilatini ahita yumva ba basaza batakiriho baririmbanaga cyangwa yabonaga bajyanye mu misa akibuka ibihe byiza bagiranye noneho ya gahunda yo kwibagirwa igatangira kugenda igaruka akibuka bimwe mu byo yibagiwe niyo mpamvu ubona abasaza bakunda kwicarana rero nko mu muzika iyo ujemo uba ikintu cyiza ubivomo ryiza nk'uko byavuzwe isoko nziza yo kongera kwibuka cyangwa se kurinda kwibagirwa kuko uko dukora nyine ubushobozi bw'umutwe n'ubwonko bwacu ugenda bugabanyuka kimwe mu bikoresho bikomeje kugira ngo dukomeze guha ubwonko imyitozo yo kwibuka dukomeze guha ubwonko gahunda cyangwa injyana n'ibiriho n'ibya kera ndetse no gutekereza n'ibyo turimo n'ibyaza ejo umuzika ni imwe mu masoko meza yadufasha numva ari ibyo ngibyo nasubira kuri icyo kibazo
yego reka twibutse abatwumva ko iyi ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 ariko turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com abakunzi b'Ijwi ry'Amerika rero umwanya ni uwanyu ndibwira ko abo telefoni zagiye zicika mushobora kongera guhamagara natwe turakomeza tubahamagare abo dufitiye inomero abamaze kuziduha rwose twongeye kubashimira turasaba rero ko mwakomeza guhamagara ni cyangwa se mu twabahamagara mukitaba ko hari uduha nomero yarangiza akigira mu bindi ye ikiganiro cyacu rero kiravuga uburyo bwo kuvura cyangwa se kurinda umubiri hifashishijwe umuziki mukanya Dr. Ngirababyeyi yavuze ku kintu cyo mu buryo butandukanye bukoreshwa cyangwa se aho umuziki ukoreshwa kugira ngo ufashe abantu yabaye nk'umwe cyo naringiye kubaza kijyanye n'abantu uwo muziki ushobora gufasha hari harimo ikibazo nashaka kubaza Dr. Nzayisenga abana mufite abana haba muri korali haba mu bitaro muyobora byaririma hari abana abo bana nabo hari uburyo mubafashisha umuziki cyangwa ni ibintu mushobora kuba muteganya Dr. Nzayisenga
mu by'ukuri abana tugira nk'uko twanaganiriye cyashize abenshi muri bo ni abana baba baragize ibibazo mukuvuka cyangwa se mu burwayi bakiri bato ku buryo bagira abashobora kuba bamwe muri bafite ubushobozi bwo gutekereza bwo kuvuga bwati butateye imbere cyane kuvuga ikibazo no kwibuka cyangwa se kugira concentration cyangwa se guhagarara mu bintu ukabigumamo ari ikibazo iyo rero abo bana nka iyo programme twe turayifite buriya mu byo dukora usibye kubavura kubagorora ingingo kubakorera operation kubabaga tunagira igihe cyo kubigisha kuririmba bakaririmba icyarimwe zaba indirimbo z'imana zaba indirimbo z'abahanzi cyane cyane abajene bagezweho muri iki gihe bituma abo bana batangira nyine kugira injyana mu kuvuga kwaritikira amagambo kuvuga neza amagambo batayarya kuko umuzika nyine wigisha kwiruka no kugendera ku njyana ibyo ntabwo byasigaye nyuma turabikora cyane rwose kandi noneho na experience cyangwa se ibyo tuzi nk'ingero zifatika umuzika udufashamo ngira ngo urabizi ko njye ndi umuganga uvura wambaga ndi umushirije iyo tugiye gukora operasiyo yaba abana yaba abakuru kenshi tubabaza akaririmbo gakunda bakaba bamutera ikinya ariko kumva iyo yatewe ikinya kigasinzirira umubiri wose hari uko byatwishyiriramo se akaririmbo ubwo umuntu uba utari muri gahunda yo muri shamp operatoire cyangwa se hamwe hazenguruka aho dukorera igikorwa cyo kubaga akaba yashyiramo akazi ka umurwayi rwose akorerwa operasiyo yumva atuje yumva ari muri gahunda neza ibyo rero cyane cyane ko tugira n'abakuru abakuru bo hagiye tuyishaka indirimbo z'imana bashyira niyo bashaka ni ikintu umuzika ntabwo nakubwira uko ufata uradufasha cyane mu mirimo yacu rwose ku buryo butangaje ntabwo rero twawibagirwa imirimo yacu tuwushyiramo cyane rwose
ye dogiteri ningira ababyeyi mwatubwiye nyine uburyo umuntu akoresha umuziki yita ku bantu ariko si abantu bari mu bitaro gusa mwavuze ko no muri gurupe z'abagororwa cyangwa se imfungwa mukurikirana mu buzima bwa buri munsi aho muri Geneve naho mukoresha umuziki umuntu ashobora kwandikirwa umuziki nka prescription yo kwa muganga noneho akajya wumvira mu rugo cyangwa yabigenza gute
ntabwo iyo ubuvuzi dukora buriya buba buri comprehensive ubuvuzi ni urunyuranyurane bw'ibintu byinshi umurwayi ishobora kumugira inama yo kumva indirimbo runaka izi n'izi hanyuma akaza yamara kuzumva akazambwira amarangamutima kuko njyewe iyo mvura cyane cyane ni ukureba umuntu amarangamutima les emotions tukazaganira ngo indirimbo umaze kuyumva mu mutima wawe wari umeze ute ni iki wumvaga ibyiyumviro wari ufite ni ibihe wumvise umeze ute ibintu nk'ibyo ni ukuvuga si igitangaza rwose ko umurwayi mu biganiro tugira n'uwo dukurikirana yaba utahiwe yaba wenda ubungubu nkurikirana abafunze ariko birashoboka ko umuntu akurikiranwa n'umuntu akabyandikirwa akajya ajya gufashwa n'abantu babikoresha umuziki cyangwa se ubundi bw'ubuhanzi kuko hari igihe umuziki ubwawo uba uri muri serivisi nini ya r y'ubuhanzi bw'umuziki n'ibindi byose umuntu ashobora gukurikiranwa nabyo bikazamo hari n'ibindi byinshi bikaba byanditse bizwi akabyandikirwa n'ibyo hano rero n'abarwayi iyo hari uzajya wenda muri ritme cyangwa iki turabimwandikira ndeba resendikasiyo avuga ngo uyu nguyu yafashwa mu muziki uyu yafashwa hariya niko bigenda
ahubwo ejo ni
oui
ndumva aribwo ubungubu abantu bari kudukurikira singombwa ngo bazagera igihe bajya kwa Dr. Rutegeka ababyeyi ngo abandikiye muzika nibyo turimo wenda tugana ku mitogo y'ikiganiro abantu tumenyere kwiyandikira uwo muti twimenyereze kwirinda kuzagira aho ngaho kuko iyo bigeze aho babyanditse nk'umuti nuko ibibazo biba byarakurinze kandi twamaze kuvuga ko umuzika nyirizina ari prevention ari uburyo bwiza bwo kwirinda ibibazo umuzika ushyira ku murongo uregera umubiri wacu ibyiyumviro byacu imikorere imitendere y'amaraso ku buryo bwiza mu kurinda burinda umuntu ibibazo rero numva twatangira kuri gahunda nyine kuko kwirinda biruta kwivuza tugatangira nyine kwiha gahunda yo kujya twumva indirimbo dukunda twicara hamwe nk'umuryango tukaba ati niye mbyo dushaka kumva uyu munsi ibyo duhureho ibyo dukunde igihe kimwe tukabyumvana hari abantu bavuga ati ariko nkunda ubu uyu muzika kurusha uriya tukamuha nawe umwanya wo kwizeza tukamufasha gukunda ibyo akunda kugira ngo natwe bazadufashe gukunda ibyo dukunda ya self confidence ya self esteem bwa buryo bwo kumva nyine uryohewe n'ubuzima kandi ubuzima bukuryoheye bukaryohera na bagenzi bawe bizatuma rwose hari ibintu byinshi bihinduka muri twebwe ku buryo butangaje ndumva ariko nakongeraho
yego murakoze cyane reka twumve akaziki gatoya indirimbo ziba zitandukanye nk'uko nabibabwiye rwose muranyihanganira indirimbo za korali yanyu nagomba kuzikina ariko ntabwo ibyuma birimo kuzifata ubwo reka tube twumva akaririmbo gatoya kafasha no gutekereza no gutuma mu mutwe nyine haruhuka n'abantu babashe kugaruka neza babaza ibibazo byabo Radijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda kiganiro muri isanga aho tuvuga ku buryo bwo kuvura hifashishijwe umuziki aribyo music therapy mu ijambo ry'icyongereza abatumirwa bacu ni Dr. Ngirababyeyi Alfred na Dr. Nzayisenga Albert umwe ari Albert ari Kigali hanyuma Alfred ari mu Geneve mu Busuwisi nagira ngo rero twongere tubabaze kuri telefone nanone bakomeze batuganirire Dr. Ngirababyeyi aho muri mukoresha imiziki itandukanye abantu mufite groupe mufite mwigeze gushaka kutubwira uko mukorana nabo aho muri gereza nagira ngo mutubwire muri makeya ubwoko bw'indirimbo mukoresha muhitamo gute kugira ngo mumenye group iyi ni aho mukoresha indirimbo runaka mubigenza gute
turabanza tukamenya buri murwayi ibibazo afite nibyo dushaka gukora niba dushaka nk'abarwayi kubafasha wenda abafite stress cyangwa abafite ibibazo byo guha umurongo stress canalisation stress gestion du stress icyo gihe tukaza gushakisha mu ndirimbo zituje mpaka mwacurangaga zibafasha kugaruka muri bo bagatekereza ku marangamutima yabo bakajya muri ukabaha situation ugahitamo indirimbo zituje nka gutyo abasha kuba ari n'abarwayi wenda bafite ibibazo wenda bya depression ibintu nk'ibyo ngibyo depression byite nk'agahinda gakabije cyangwa se agahinda kayongereza ubugingo niko nkunda kukita jyewe bariya bakaza kuba bakeneye indirimbo wenda zifite ritme hano ufite nka groupe twita jembe dukoresha ritme gusa tuzana ingoma bakika kuvuza ingoma ritme runaka turi bugendero gusa mukavuza ingoma gusa ikiba kigambiriraho ni ukuvuga ngo abantu bararandaga tugiye gukoresha ritme tubashyire muri ritme ritme gusa turazana tamtam hanyuma buri muntu avuze ritme turebe ko ashobora gukurikira ritme uko ahumeka n'uko avuza ritme muri rusange bijyana na iyo nkora za indication bwoko bw'umuziki bijyana n'umurwayi n'ibibazo afite noneho tukagerageza kureba batatu bane benda kuba bafite ibibazo bimwe tukabahitiramo ubwoko bw'indirimbo turi bucuranga abandi benda kuba bafite ibibazo bimwe babiri batatu tukaba wenda bamwe bakajya tugakoresha ritme wenda abandi tukakoresha indirimbo wenda ziri bubakangure kurushaho ibintu nk'ibyo umuntu agenda ahitamo bitewe n'umurwayi na bezo afite
yego Dr. Nzayisenga mu kanya mwatanze inama z'ukuntu umuntu agomba kwifata umuntu agomba no gutangira kwifashisha umuziki mbere y'uko n'abaganga bageraho bagomba kumwandikira ariko ngo ryo hasubiwemo nagira ngo muri aka kanya turimo twegereza ku musozo umwanzura mugire izindi nama mutanga mufashe nk'umunota umwe hanyuma undi turawusigira na Dr. Ngirababyeyi
murakoze inama natanga nuko yagize abantu bakwiye kujya bumva umuzika kenshi kandi buriya kuri interineti cyane cyane haba umuzika w'ibintu byose haba umva icyongereza ushobora kuba music for concentration kugira umuzika wo kugira ngo utekereze uri hamwe ibitekerezo biri hamwe hari umuzika ushobora kwifashisha kugira ngo usinzire wabuze ibitotsi music for sleeping iyo hari n'umuzika wo gukingiriza abana ni ibintu byinshi rwose ikindi rero nabakangurira ni ukugira ngo bazajya bakunda kumva nk'abanyarwanda n'abatwegereye ubwo rurimi rw'ikinyarwanda ndetse n'iz'amahanga niko twakoze ibiganiro mu kinyarwanda bazajya bakunda kumva umuzika wa korali de Kigali nawe uruhuye umutima numva ko ntagenda ntakavuze rwose
murakoze cyane kandi bazaze no mu gitaramo kuri iyo tariki 19
kuri Arena
Ye murakoze cyane ijambo rya nyuma rero Dr. Ngirababyeyi nawe amasegonda asigaye mugire inama mutanga twanzura
nanjye inama ndi butange nuko abantu bakunda umuziki kuko bafasha gutuza bagatuma umuntu abasha kwigaruka muri we ubuzima bwe bwo mu mutwe bukamera neza hanyuma mbashishikarize nyine kuburinda ubuzima bwo mu mutwe kuko hatabayeho ubuzima bwo mu mutwe nta buzima bwabaho niba ushaka kubaka inzu ushaka guhinga ushaka kubaka neza cyangwa uzahinge neza ubuzima bwo mu mutwe budakora neza ni abantu nibakora umuziki baburinde ni uburyo bumwe bwo kuburinda reka ngaruke kuri aka nta buzima bwiza igihe nta buzima bwo mu mutwe buriho
yego rwose reka mbashimire Dr. Alfred Ngirababyeyi na Dr. Albert Nzayisenga ndabashimiye cyane kuba mutanze umusanzu muri ikiganiro ngashimira abakunzi b'ijwi rya Amerika badukurikiye abaduhamagaye abo tutabashije kugeraho cyangwa se abo telefoni zacitse mutubabarire hanyuma nkabasezera mbibutsa ko ari radiyo yanyu ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukamwe ari kumwe kuri mikoro na Eugenia Mukankusi tubasezerero tubifuriza mwese ubuzima buzira umuze aho muherereye hose.